them gone now, me a wish I is only. Fesu gabo nu tali pela me nang kazo angu eh. Them gone now, me a wish I is only. Fesu gabo nu tali pela me nang kazo angu eh. Them gone now, me a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only.
Ngiyazi ukuthi anginamali kodwa bengifisa ukubona umuntu wami. Makuthi kanjani sishiye bonke abangani, zofika lapho ngenza izinto ebemnandi. Kahle kahle bengifisa ukuthi sule nasekhaya ngiyamalala mvele ntuke. Aw, mngana misha izule, mntana abantu wena owenza ikhanda lizule.
Mina benginesifiso ukuthi kusasa ngikubona, ngokutshela mase ngisuke uhlale eduze kwefoni. Ugeze ube muhle ngifuna bonke bakubona, lazi kade ngagcina nokuthi ngiyithole. Mina ngiyathanda ma baby, uthanda kunalo ngawe lingangolwandle. Ntombi ngisancanywana namhlanje, lokho ngifuna ukwazi insuku zonke. I'm gonna be a wish I is only. Fisu gabo nu tali pela me nang kazo angu eh. I'm gonna be a wish I is only. Fisu gabo nu tali pela me nang kazo angu eh. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only.
Noma ngabe ukuphi ithemba lami ngiyohamba ngifike. Nendidiphi ijulile abondaba ngeke bayifike. Bangajola bonke mara kuthina ngeke bafike. Ozokusela imntana abantu ukuthi siyobuphi ifindi. Khala amafimo vela mntana muntu uyashisa. Ubuhle bakhe isimilo sakho konke nje kuyangibusisa. Ngiyawazondela la magquba ahlukanisile angisitha. Ngisawazi ukulinda kuphela unyanga ube nawe mama city. Ishaya izulu idriver ngiyobula umuntu wami makhaya. Isikhathi sisambile mnganami sengibulela amakhaza. Ngilokhu ngimthinta ocingweni ngimkhumbuze ngimthanda. Manje sonesikhathi sokuthi ngibone umuntu wami. Angikwazi ukulinda ukuba naye ngimbone mamatheka. Ngisuke umphotophotoza ngimdlalise umabheka. Ngimthathe soshaya umoya kube mina naye. Ngibambe isiqabula nama-hours sithathe ithombe sijabule.
I'm gonna be a wish I is only. Fisa ukuyobona udali phela mina ngichazwa nguye. I'm gonna be a wish I is only. Fisa ukuyobona udali phela mina ngichazwa nguye. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I is only. I'm gonna be a wish I.